sai kura min goni dainan goddirna kiloji sappo ngallure segu yamde sappo e jetti wonto foire ana nokkule de fu ko hewe galleji gondili dende fu panungaji nawtorto galle sislan ko be du panungaji dini nawtorto Abubakar horejo galle o ana hanna min nafa ko woni e nawtorade panu
di panungaji ana moddi sanne sabi nangi ngugo wattata yite majji aran non mi de bama kuran to joddo dan goto min yobna kalsi kuma hana yobude watti fu metti ana hakkune amen giddi mi di panungaji mi sulti
nawtorade panu wana hunde tiidune du woni ko o jokkintini hen
sa won batteriŋaji tati le galle ma fo ana wawi natade ñayiri fa kasin feso a won hono frigo e climatiseur fattade ventilateur nannan muɗum ana wawi huɓude ɗum fu tawa a duppe fe hunde
aramata sise joddiɗ mabɓe goɗɗo le dende kañu ndu holiti wiide le galle mu en to panuŋaji ɗi tan woni koɓe nawtorto o wi wala fu ko hasindina urude to yimɓele woɓɓe nawtortoɓe kulle goɗɗe fa heɓa foyere
sonini a won panu lobbo aɗa wawi huɓɓude frigo ma ne wellirima ƴeewa télé ne wellirima kulle fo ko welima ana wawi wadde tawa ittala fo hewtema caggal muɗum kasi a laftake ñayri le galle ma nde ñalmana hannden mi wonɗi panuŋaji mi sulti fa wala to haade
haya tawede majjum fu kanko aramata sise ka o holiti wiide panuŋaji ɗi coggu muɗum ana tiiɗi sanne tiɗɗala majji waɗi so galleji fa hewi ɗi ngala bawɗe kañum en ka walaɗi donke andanɗo kabaruji ɓili ɗe hawalu tidiani sangari kañum ka ana narda laamu leydi waɗa immadaraji yalla panuŋaji ɗi heɓugol muɗum ana laato hunde newidere leydi amendi
sabu sa ƴeewi hannden laamu ana hana fiide dabiriji tofon ƴeewa hono ne moƴƴirta usine ko moƴƴidatɗi panuŋaji le leydi meɗen ɗum ana faabo ɓiɓɓe mali fo hannden heɓude kuran no yaafiri tawɓe itte kalsi sattuɗo sanne maso e wawi wadde ɗum ɓeɗe wawi hokkude commerçant ɓe kamɓe ma jumre entreprise ngaji mawɗi waddat ɗi kaaki cotte leydi mali no
yaafiri
jumana sangare malinke goɗɗo holiti wiide kañum ndu tiɗɗal bawiɗo heɓugol panuŋaji ɗi waɗi so golleji majji gana keɓori yirude sanne ne leydi amendi
wawi hokkude misal de plaqueɗe sabu sa ƴeewi woni plaqué yogaji ko sottete ujunaji sappo ɗum ana nafa jumre galle ko heewi ga ɗum e tawede fo attan yimɓe heewɓe wawa soddedu woni batteriŋaji kasin ko coggu muɗum yata ujunaji jeegon fattade ujunaji sappo le ñolmana hannden so a yeehi ɗum hono ɗi batteriŋaji wawa hokkude hiite galle to jama woni
sanne
donke e andanɓe kabaru majjum ka holiti wiide leydi malindi panuŋaji ɗi ana nafa ɗum sanne haya tawede majjum fu ɓe koliti metti mabɓe fewde e ko malinkoɓe ko heewe mu'en fu ɗum woni le temdere fu capan jeegon kañum en ka won goɗɗum ko nawtoroto yalana heɓa foyere ko wona nawtorade panuŋaji ɗi ɗaw mi kaddata e magasine amen kaalen haala hawalu mo fati yetere landini min jiye ko yontere warore ko